Le tape yenzelwe ubukumkani bukaThixo njengokuba ndiyinikezela kumzalwane uLeVale ukwenzela ubhalo ngqangi. Umzalwane uVale undicelile apha kubukho bomzalwane uMessi ukunika eminye yemibono yangaphambili. Kakade imibono apho njengoko ndi eyoka enye yezinto zokuqala endinokuzikhumbula imibono isiza imibono yeza ngalo lonke ixesha kodwa emveni kwenguquko yam kulapho ndicinga ukuba bendinomdla khona mzalwana uFay ke ndikhumbula emva kokuba ndimiselwe ebandleni ibandla lamabhaptist ngugqirha uRoy Davis up ewall street eJefferson apho ibandla lalikhona ngelo xesha khumbula omnye umbono obalaseleyo wayengaphambi kwiiveki ezimbalwa emva kokwam malunga ne ndingathi iintsuku ezimbalwa emveni kokumiselwa kwam ndandi ndabona umbono wexhego elo elalilele esibhedlele elo elalityunyuziwe lalingumntu ontsundu kwaye laphiliswa ngokonangoko kangangokokuba oko wabangela ukudideka okukhulu kwaye laphakama waphuma emandlalweni laze lahamba kwaye iintsuku ezimbini malunga neentsuku ezimbini emva koko ndandinqamla iinkonzo zeenkonzo ezingahlawulelwanga iNew Albany amanzi kunye nerhasi kunye namatyala ombane kwaye ndandizalisela uvuyo kakhulu ngalo lonke ixesha ndifumana indlu endala ndandiye ndingene nje kwaye ndithandaze uyazi apho kungahlali mntu kwaye ndikhumbula ndixela umnumzana uJohn Pott lo usaphilayo namhlanje sondele kakhulu ndiyaqikelela ukuya kumashumi asixhenxe okanye amashumi asibhozo eminyaka obudala wayengumfundi weemitha endala kwaye babemsusile kufundo lwemitha ngoko baze bambeka edeskeni ukuba thabathe izikhalazo nezinto njengokuba wawungena emnyango kunye neminxeba yenkonzo kwaye ndandimxela oko inkosi yayindibonise kona kwaye wayekhe kanye ngaxesha lithile uchola iimitha ezimbalwa ezilahlekileyo ezo umntu oqhelekileyo angenakuze azifumane kwaye kule wayexela indoda leyo ndandiyibonile ephepheni afabe nenqwelo endala ngaloo mihla babeqhuba amahashe amabini kwaye babechola inkunkuma kunye nokungcola endleleni akukho ixhego lomntu ontsundu ogama lingumnumzana Edward J. Merrill wayehlala e-1020 eClark Street eNew Albany wayetshayiswe ngabantu abamhlophe ababini eyayiyintombi emhlophe kunye nenkwenkwe bekhwele kwinqwelo-mafutha kwaye walahlekelwa lulawulo lwenqwelo-mafutha kwaye yamtyumza evilini lenqwelo kwaye yona nje yasuka yawaphula wonke amathambo emzimbeni wakhe phantsi kwaye bahamba kwinxenye yesifuba sakhe ngakumbi babetha umqolo wakhe waphuma endaweni kwaye babembeke esibhedlele embi kakhulu kwaye umnumzana uPott edlula esibhedlele saseNew Albany wayelixelele oko malunga nenkosi esebenzisana nam kwaye landithumela ukuba ndize ndilithandazele kwaye kwangoko ndicinga leyo yile ndoda ndiyibonileyo kulo mbono ke ndandisoyika kancinci ukuya kuba lowo yayingomnye yeyam yokuqala uyabona ukuya ngolo hlobo ke kodwa nangona kunjalo ndaye naze ndafumana umhlobo wam lowo wayesandulwa kukuguqulwa inkwenkwe encinci engumfrentshi egama linguGeorge D. Arc kwaye ndandisandulwa ukuyikhokelela kuKristu kwaye senyuka kwaye ndathi ngoku njani uGeorge ndifuna ukuba ukhumbule ezi zinto ezo zenzekayo kum andinakuziqonda kodwa ukhumbule le ndoda iyakuphiliswa kwaye xana iphilisiwe kukho andikwazi ukuyithandazela de kufika abantu ababini abamhlophe beme kwelinye icala lomandlalo kuba kufuneka ndiyenze ngendlela leyo iboniswe ngayo kum kwaye ndangena esibhedlele kwaye ndacela umnumzana uMerrill kwaye ndaya phaya kwaye inkosikazi yayo yandixelela ukuba yayikwimeko embi kakhulu kwaye yayingakwazi ukushukuma ngenxa yokuba ii-x-ray yayibonise ukuba amanyala amathambo ayehleli kanye nasemiphungeni kwaye ukuba iyashukuma ngokuba linokugobhoza imiphunga yayo uye kwaye ibiyakopha ide ife kwaye yayimbi kakhulu kwaye yayisopha kancinci emqaleni wayo nanjalo njalo ukuba yayisopha ngasemlonyeni yayisele ilele phaya malunga neentsuku ezimbini kwaye indoda yayingelo xesha imalunga namashumi amathandathu esihlanu iminyaka obudala ndicinga njalo shumi amathandathu okanye amashumi amathandathu anesihlanu indoda endala iindevu zayo zinde zazijike zamhlophe kwaye iinwele zayo zazingwevu kwaye ndangena ndaze ndaxelela le ndoda nangona umbono ebendiwubonile uvela enkosini kwaye kwangena abantu abaselula awa wemtshayisile kwaye ndaguqa phantsi ukuba ndiyithandazele kwaye ngequbuliso le ndoda yasuka yakhwasa isithi ndiphilile yaziyaxhumela phezulu kwaye inkosikazi yayo izama ukuyibuyisela emandlalweni kwaye omnye wabasebenzi weza ezama ukuyibamba emandlalweni kwaye yatsiba yaphuma emandlalweni yabangela uchulumanco olukhulu kwaye xana ndisiya ndade kumzana uGeorge kwaye ngoko omnye wabongikazi yayisisibhedlele samakatolika wangena kwaye wathi kuya kufuneka ukuba ndiphume phaya ke ukwenza loo ndoda ibe nemincili kuba yayinomkhuhlane malunga nekhulu elinesine kwaye into engaqhelekanga xana bayibuyisela phakathi uumpriest indawo kunye noogqirha abathile babeyibekile bayinyanzela ukuba ibuyele emandlalweni kuba yayinxiba iimpahla zayo kwaye xana bethabatha iqondo layo lobushushu yayingenaqondo labushushu ngoku kukho abantu abanintsi abaphilayo namhlanje abo abawubonayo umbono abawubonayo usenzeka okanye abaziyo malunga nawo kwaye ndaphuma ndaya kuma kwizinyuko isteps ndaze ndathi kumzana uGeorge ngoku khangela iyakube inxibe idyasi entsundu kunye nomnqwazi olukhuni wamadoda iyakube ihamba isihla kanye kwezi zinyuko emizuzwini nje embalwa kwaye eneneni yakwenza oko yaphuma kanye yaze yehla kwaye malunga nono nobusuku emva koko inkosi yabonakala kum kwakhona ngenye intsasa nje malunga nokungena kwemini yaze yandibonisa umfazi osisiqhwala ngokoyikekayo kakhulu lo owayeya kuphiliswa ke ndathi ke ndiya mhlawumbi ndiya kumfumanisa apho akhoyo kwaye ke ndehla ndaze ndavala amanzi athile ukuya phezulu ndiyakholwa ukuba yayinjalo malunga ne-8th Street eNew Albany kwaye ndathi ne yayiyindlu eyahlukene kabini kwaye ndandinoloyiko lokuba ndivale macala omabini elinye icala abantu babephumile kulo kwaye elinye icala abantu babekhona phaya ke ndaya ngaphaya kwicala elo elalinabantu elihlawulwayo kwaye ndankqonkqoze emnyango kwaye babe nganga ngabantu abangamahlwempu ngenene kwaye enomtsalane ngolona hlobo intombazana eselula yeza emnyango gxebe inxibe ngokuhlelelekileyo kwaye yathi yintoni obuyifuna ndathi ubungavavanya amanzi na ukubona ukuba avaliwe na kwaye yathi ewe mhlekazi yaze yathi hayi amanzi asavuliwe ndathi enkosi kwaye umama wayo elele emandlalweni igama lakhe lalingunkosikazi uMary Der Ohanion wayengumarminian kwenkwe yakhe yayidlala ngasemva ndiyakholwa yayikweyasenew albany ibase iqela lebhola ekhatywayo kwaye yena intombi yakhe yayikwisikolo samabanga aphakamileyo igama layo lalingudorothy kwaye yathi udorothy wathi kum awuyiyo laa ndoda yakwathixo leyo ibinalaa mpiliso apha esibhedlele ngenye imini mama wam unqwenela ukuthetha nawe ndaze ndangena ngaphakathi kwaye wandixelela ukuba wayelele esisiqhwala kwaye wayesisiqhalwa emandlalweni iminyaka elishumi-elinesixhenxe ususela yazalwa yo le ntombazana kwaye ke intombazana yayineminyaka elishumi-elinesixhenxe ubudala kwaye ke ndamxelela ukuba wathi ingaba uyilaa ndoda yakwathixo leyo eyaphilisa laa ndoda ndathi hayi nkosazana andinguye umphilisi mna nje ndathandazela nje indoda egulayo kwaye ndandiboniswe yinto ethile leyo eyandixelelayo ndandingazi ukuba mandiwubize ngantoni umbono okanye yintoni ndandingazi ukuba wawuyintoni okwangoku ndandiyinkwenkwe nje ndingatshatanga na yonke into kwaye ke kwakukho elinenekazi elandicela umthandazo ngenxa yalo kwaye ndalixelela makhe ndithandaze kuqala kwaye ngoko ukuba inkosi ndibonisile ukuba ndibuye kwaye ngoko xana ndaphumayo ukuya kuthandaza ndafumana umzana uGeorge ndaze ndathi lo ngulaa mfazi lo ebendikuxelele ukuba bendikhe ndathandaza ngaye ndiyazi ukuba ikwangulaa mfazi hamba nam kwaye senyuka sayaphaya ukwenza umthandazo kwaye ke le ntombazana incincini eminyaka elishumi-elinesixhenxe ubudala kakade mna ndiyinkwenkwe nje eselula kwaye yayinomnta kwayo omalunga nemithandathu esibhozo iminyaka obudala into ethilelo lo hlobo kwaye kwakukho umthi wekhrismesi kwakusemva kwekhrismesi kanye umi endlwini kwaye bajikela emva kwaloo mthi wekhrismesi uba bandihleke ukwenza umama wabo waphile ndamxelela ukuba inkosi yayiya kumphilisa kwaye na umzana uGeorge kunye nam sehlela phantsi ukuba sithandaze kwaye xana ndaqalisayo ukuthandaza ke laa ngelosi leyo ndiyibonayo leyo eniyibonayo emfanekisweni ndayibona ijinga phezu komandlalo ke ndasondela ndabamba isandla sakhe ndathi nkosikazi uHanian bo uphila eNew Albany kanye ngoku yena nomyeni wakhe usapho kwaye ndathi nkosikazi uHanian inkosi uYesu indithumile yaze yandixelela ngaphambi kokuba ndiyise ukuba ndikuthandazele kwaye ubuya kuphiliswa phakama ume ngeenyawo zakho uze uphiliswe egameni likaYesu imilenze yakhe itsaliwe yanyuka phantsi kwakhe yena enebhayibhile yakhe yesiarminian phezu kwentliziyo yakhe waqalisa ukuhamba ebhekise ecaleni lomandlalo kwaye njengoko wayesenza oko yena ngoko usathana wathetha kum wathi umvumela ukuba abethe kuloo mgangatho uyakuzaphula intamo esuka kuloo mandlalo ephakamileyo ndandisoyika okomzuzwana kwaye ndandisoloko ndisazi ukuba loo mibono ndandingayazi ukuba yayiyintoni nangoko yayindixelele ukuba yayisoloko inyanisile ke ndaqhubela phambili nakanjani na ndamyeka wehla emandlalweni kwaye uthixo ekubeni elingqina lam wathi nje wakuba iqalisile waxhuma ukusuka kuloo mandlalo yomibini imilenze yoluleka intombi yakhe yakhwaza itsala iinwele zayo yaze yabalekela esitratweni khwaza kakhulu kangoko inabo bamelwane beza bevela kuyo yonke indawo kwaye nanko apho wayekho kokuqala eshumile nesixhenxe leminyaka ehamba ijikeleza kwelo gumbi edumisa uthixo ndemka kwangoko ukuba ndisuke koko kamva ndaqhelana nale ntombazana iselula ndaze ndahamba nayo kakade oku akufunekanga ukuba kube kwirekhodi kodwa ndahamba nale ntombazana iselula ngekudala emva koko iiveki ezimbalwa ndandisendlwini kamama wam ngolunye urhati kwaye ndandithandaza ngaloo mini kwaye ndabonakala njengokulula ndingakwazi ukugqobhozela ukuya kuloyiso emthandazweni wam kwaye ndacinga ndiyakuhlala nje bonke yasi ndaqhubeka ndaya kumandlalo ndandihleli ekhaya ngelo xesha kwaye ke ndangena egumbini ukuya kuthandaza kwaye kwakumalunga nentsimbi yokuqala intloko ngentsasa ndiyaqikelela kwaye ndathandaza kwaye konke ngaxeshana ndakhangela kwaye umama wayedla ngokuthabatha iimpahla zakhe azifumbe nje esitulweni ndiyazi sasingabantu abangamahlwembu ngokwenene kwaye ndakhangela into ethile emhlophe isiza kum aze ndacinga ukuba ndandikhangele kweso situlo seempahla kodwa yayiyiloo ngelosi yenkosi elalifu yasi laza leza ngapha kuloo ndawo apho ndandikhona kwaye ndandimi egumbini kancinci loo nto esiyibiza ngokuba yindlu yompu encinci indlu ethe tye kungamagumbi amabini kuyo kwaye yayineziqobo ezibomvu zokuxhasa igumbi phezulu apha ecaleni yabona kwakukho ibhedi encinci yentsini kwicala lam lasekunene kwakukho umfazi onentloko emnyama owayeminxamini elinye igumbi laliphumela ekhitshini wayeminxamnye naloo mnyango wasekhitshini ebila kwakukho utata othile emingakum kwaye endizisele usana ukuba into ethile yayihleli esifubeni salo esincinci kwaye omnye umlenze walo wasekhohlo wawujijekile wonke wadwa wabe wawuhleli ngokuchasene nomzimba walo omncinci kwaye umlenze wasekunene uhamba ngokubhidana iinkalo zombini zijijekile kananjalo xamnye nomzimba walo kwaye umzimba walo omncinci wawujijekile kwaye ulimele ukunyuka kude kube kanye apha entanyeni yalo kwaye ndazibuza ukuba kuthetha ntoni oku kwaye ndakhangela kuhleli phantsi ngasekhohlo kwam kwaye phaya kuhleli ixhegokazi likhupha iindondo zalo lizosula kwiinyembezi okanye into ethile kwiindondo zalo ekunene kwam kwisihlalo esisongwayo esibomvu esasihambelana nesitulo uhleli eselula enentloko egwangqa enenwele eziphotheneyo inkwenkwe ikhangele phandle ngefestile kwaye ndakhangela kumi ngaphaya ngasekunene kwam kwaye kwakumi ngaphakathi loo ngelosi yenkosi kwaye yathi kum ingaba usana lungaphila na kwaye ndathi mhlekazi andazi yathi beka izandla zakho zinqumleze kulo luya kuphila kwaye ndakwenza oko lwaze usana lwatsibela phantsi lusuka luphuma ezingalweni zikayise kwaye omncinci umlenze wasekunene ungajijekanga kwaye icala lasekunene lingajijekanga ingalo yasekunene ingajijekanga lenza elinye inyathelo laze nelinye icala loluleka lenza elinye inyathelo kwaye nelinye icala loluleka umzimba inxalenye esembindini loluleka lwaze lwabambeka izandla zalo ezincinci kwezam lwathi mzwana uBrenham ndiphile ngokugqibeleleyo usana oluncinane lwalunxibe iikhovaloli zekhodlo eziluhlaza okanye ii-overlol ezincinci overlol zamasana kwaye wayeneenwele ezimdaka kunye nomncinci intwana yomlomo omncinci kwaye ngoko ingelosi yenkosi yayindixelela ukuba yayindisa ndaweni ithile iyenye kwaye ndathatyathelwa kude nakude kwaye yandihlalisa phantsi ngasecaleni kwendawo yamangcwaba amadala kwaye yandibonisa amanani kwilitye lengcwaba kufutshane nendlu yenkonzo kwaye yathi le iya kuba yindawo yakho yokwalathisa yandithwalela kwenye indawo kwaye kwakukhangeleka ngokungathi yayiyidolophu encinci emalunga neevenkile ezimbini kuyo kwaye enye yayinomphambili olubhelu inendawo yokukhwela elubhelu ezindongeni kwaye ndenyukela phezulu phaya okanye ndema phaya kwaye kwabakho ixhego eliphumayo linxibe ibhatyi elihlaza yekhodroy okanye ibhatyi yedangara kunye ne-ovalol eluhlaza nekepusi yekhodroy elubheli lalinenkulu emhlophe indevu ziya kukubonisa indlela. Kwaye kwixesha elilandelayo xana ndifikayo ndabona ndandingena egumbini ndilandela gxele umfazi oselula onomzimba omkhulu. Kwaye njengokuba ndandingena emnyango imifanekiso esephepheni eludongeni yayibomvu phezulu ngentla komnyango yayinomqondisi, "Thixo, sikelela ikhaya lethu. Kukho enkulu endala yobhedu, ibhedi ihleli kwicala lam lasekunene, kwaye isitofu serhasi sibekwe ngasekhohlo. Kwaye ngaphaya ekoneni kwakulele intombazana emalunga neshumi elinesihlanu leminyaka ubudala, kwaye yayinepoliyo okanye into ethile leyo eyayitsalele umlenze wayo wasekunene yawunyusela phezulu. Lwaze unyawo lwayo lwajikela ecaleni kwaye lwatsaleka phantsi kwayo, kwaye yayikhangeleka njengenkwenkwe kuphela, yayinenwele njengentombazana, kwaye yayinemilebe ebumbeke okwentliziyo njengentombazana. Kwaye yathi kum, ingaba loo ntombazana ingahamba? Kwaye ndathi, mhlekazi, andazi. Ngathi, hamba ubeke izandla zakho ukunqumleza esiswini sayo. Ngoko ndandicinga ukuba yayiyinkwenkwe ngokuqinisekileyo ngokwaneleyo ukuba yona yandivumela ukuba ndibeke izandla zam zinqumleze esiswini sayo. Ndenza njengoko yandixelelayo. Kwaye ndeva umntu othile esithi, "Mayibongwe inkosi," ndaza ndakhangela phezulu. Kwaye xana ndakwenzayo oko, le ntombazana yayiphakama. Kwaye xana yaphakamayo iimpahla zokulala eyayizinxibile, umlenze wayo wempahla yokulala wenyukela phezulu. Kwaye yabonisa idolo elingqukuva njengedolo lentombazana, kwaye lingenamaqhina yazi njengedolo lenkwenkwe. Kwaye ndazi ukuba yayiyintombazana, kwaye yayinxibe iimpahla zayo zokulala. Kwaye yeza isiza kum, ikama iinwele zayo, iigwangqa, ikama iinwele zayo. Intombazana iphila eSalem namhlanje, itshatile kwaye inabantwana abathathu okanye abane, kwaye unina noyise basephaya nangoku. Kwaye ke ndiza kwaye ndisiva umntu othile esithi, "Mzwana uBrenham okanye mzwana uBill, oh mzwana uBill," kwaye umama wam wayendibiza. Kwaye ndacinga, ndiyakuva elinye ngenye indlela, uma kuloo mbono uyazi luluhlobo oludiniweyo. Kwaye ndathi, "Ufuna ntoni mama?" Igumbi elilandelayo apho wayelele khona. Kwaye wathi, "Kukho umntu othile onkqonkqozayo emnyangweni wakho." Kwaye ndaliva, "Mzwana uBill," ndaze ndavula ucango. Kwabakho indoda eyangenayo, igama layo yayinguJohn Emil, iphila emiyam eFlorida ngoku. Kwaye yathi, "Mzwana uBill, awundikhumbuli." Ndathi, "Hayi, andikholwa ukuba ndenza njalo." Yathi, "Wandibhapiza kunye nosapho lwam." Kodwa ndathabatha indlela leyo engalunganga. Yathi, "Ndabulala indoda apha kwixesha elithile elidlulileyo, ndayibetha ngenqindi lam ndaze ndayaphula intamo emlweni." Yathi, "Ndilahlekelwe yenye yamakhwenkwe amamancinci, oyena mdala." Kwaye yathi, "Oyena mncinane ulele ekhaya uyafa ngoku." Kwaye yathi, "Ugqirha wasesixekweni apha usandula nje ukumka. Wathi umntwana unenyumoniya ephindiweyo, kwaye kunzima nje ukuba afumane ukuphefumla kwayo." Kwaye yathi, ndiye nje uye weza entliziyweni yam, kwaye ndiyazibuza ukuba uyakuza na kwaye ube nomthandazo kunye naye. Kwaye yathi, "Njengoko usazi ndingumzala kaGraham Snelling, nto leyo uGraham Snelling, umfundisi uGraham Snelling ngoku, wayengekabi ngumlungiseleli ngelo xesha inkwenkwe elungileyo yomKristu." Yathi, "Ungumzala wam, ndiyakuhla ndiye kumthabatha lo uhlala malunga nesiqinga sasemayele ukusuka kum ezantsi esixekweni." Kwaye yathi, "Ndiyakuhla ndiye kumthabatha, kwaye ingaba uyakunyuka na?" "Ewe mnumzana uEmil, ngokukhawuleza nje ndakuba ndinxibe iimpahla zam." Kwaye yathi, "Ndiyakuthabatha inqwelo mafutha yam ndikunyuse." Ndathi, "Kulungile." Yathi, "Ngokukhawuleza nje ndakuba ndifumene uGraham, kwaye ndifuna ukuba nina nonke nithandazele usana." Ndathi, "Kulungile." Ke ngoko ndahamba ndaya kuzilungiselela. Kwaye umama wathi, "Bekuyintoni ingxaki?" Ndathi, "Kusana oluncinci oliya kuphiliswa." Kwaye ke wathi, "Eliya kuphiliswa?" Kwaye ndathi, "Ewe mama." Kwaye ke ndathi, "Ndiyakukuxelela ngakumbi malunga nalo xana ndibuyayo." Ke kwimizuzwana nje embalwa yandiqonkqoza emnyango, kwaye umzana uGraham waye kunye nawo. Sasinyuka sisiya apha ngaloo nto esiyazi njengendawo yesikhephe ngoku, eyayiyiHoward Shipyard endala ngelo xesha. Ndathi, "Umzana uEmil, ingaba uhlala phi ngoku?" Wathi, "Ngentla kwaseUtica." Ndathi, "Uhlala kwencinci, loo nto esiyibiza ngendlu yompu, amagumbi amabini amancinci." "Ewe mhlekazi." "Ehleli endulini." "Ewe mhlekazi." Wathi, "Ndathi, elakho iplanga lamazantsi wodonga apha lwenziwe ngamaplanga adityanisiweyo kwaye lupeyintwe ngokubomvu?" Yathi, "Kunjalo oko." Ndathi, "Usana oluncinci lulele kwibhedi yentsimbi encinci kwaye lunazo endlwini ubuncinane iipere yeeovaloli zekhodroy eziluhlaza." yaluza inxibile kwaye ndakwayeusana lungumfo omncinci omalunga neminyaka emithathu ubudala kwaye linomlomo yintwana encinci imilebe emincinci ebhityileyo kwaye luneenwele ezintsundu ngokulula yathi leyo yinyaniso yathi unkosikazi uEmil ngumfazi onentloko emnyama kwaye kweli gumbi ninesongwayo ebomvu kunye nesitulo esibomvu yathi ingaba wakhe waba phaya mzana uBrenham yathi nje kwithutyana elidlulileyo ithutyana elidlulileyo yatsho ndathi ewe ngokuba yathi andizange ndikubona ndathi hayi yayingokomoya ndathi mnumzana uEmil wandiva ndibalisa xa ngandikubhaptisa ngezinto ezo ezenzekayo kum oko kunokuba ndibona izinto ngaphambi kokuba zenzeke yathi ewe ingaba kukho into ethile elolo hlobo leyo eyenzekayo kuwe mzana uBrenham ndathi ewe kanye mnumzana uEmil nokuba yayintoni naleyo eyandixelelayo ayizange indixelele ubuxoki sana lwakho liya kuphila xana ndifikayo phaya kwaye yamisa inqwelo mafutha yawela phezu kwevili yathi thixo ebanenceba kum ndibuyisele umva owu nkosi yabona kwaye ndiyakuthembisa ukukuphilela yonke imihla yam ukuba uya kubuchonga ubomi bosana lwam kwaye phaya yayinikela intliziyo yayo kukristu sayokungena endlini sonke sineminceli ngayo ekubeni umphefumlo obuyiselwe kukristu xana sangenayo endlwini akubekwe yonke into nje kanye ngendlela eyayiyo kuphela yayilixhegokazi elalingekho phaya ndineminceli kakhulu ndathi ndizisele usana kwaye usana nje luphila nzima yabona lona lwaluphela ubomi babuphumile kusana lwalujijelwe nje ukuma apho qaleni walo mncinci kwaye ndathi ndisiselele usana ndingawulindanga umbono ukuba uzaliseke kanuve ukuba le phedi bekufanele ukuba ibekwe apho andiyikuthetha nagama ide laa phedi ibekwe phaya yabona imele ukuba kanye ngendlela eyandibonisa ngayo ke ndathi ndisiselele usana waze utata wazisa usana kum kwaye ndaluthandazela laze laba lubi kakhulu ke ndacinga ngoku into ethile lwalahlekelwa ngumphefumlo walo ngenene kwaye kwafuneka ukuba bawulwe kwaye balukushukumise nayonke into babuyisele umphefumlo kulo ndacinga ngoku kukho into engalunganga kwaye kwenzeka ndacinga liphi ixhegokazi elo elalingekabikho ngoko ke baluthabatha usana balubeka phantsi babefaka izinto phantsi kwempumlo yalo yonke into kwaye belila umama ikhwaza ngokungalawulekiyo nayonke into kodwa usana nje kwakunje kwakunzima ukuphefumla ndacinga ke ngobam ubudenge ndisebenzise ngokuphosakeleyo umbono kathixo kuba ndizange ndilinde kuwo ekubeni bendineminceli kakhulu ngako kusenokubona mzana uveli kutheni ndilinda andikhathali nokuba ngubani nawo ndixelelayo ndiyakuthanda njengomzane wam mzalwana ungakhe uzame ukundixelela into ethile emandiyenze xana ndiziva ukuba ndifumene intando kenkosi yabona kungenamsebenzi nokuba ikhangeleka ilunge kangakanani na ngenye indlela ndiyakumlinda yabona kwaye ke ndafunda isifundo kanye apha kwemininzi iminyaka eyadlulayo kwaye ukwenza kanye oko akuthethayo kwaye musa ukukwenza ade sele kulungele ukuba kungenziwa usana lwalulwelwa umphefumo ngoku ndandingakwazi ukubaxela loo nto endandiyenzile kodwa kwafuneka nje ukuba ndilinde ndacinga mhlawumbi ubabalo luyakongamela kwaye andixolele ke ndahamba ndahlala phantsi balwelwa ubomi bosana kwade kwasekuphumeni kwelanga xana ilanga liqalisa ukuphuma babecinga nje ukuba usana luya kuhamba nangawuphi na umzuzu ke ndahlala phaya kwaye babeqhubeka bendibuza mzana uBrenham yintoni ekufuneka siyenzile okanye mzana uBill babendibiza njalo yintoni emandiyenze ndathi andazi yabona ndahlala phaya intloko yam ndiyithobile ndisithi nkosi ndiyacela ndixolele ke kwaye ngoko kwaphuma ilanga umzana uGrant Snelling kwafuneka ukuba aye emsebenzini ke umzana uEmil kwafuneka ukuba amthabathe kwaye ndandisazi ukuba kuya kufuneka ndimke endlwini kwaye nangoko umzana uGram wayefanele ukuba abe uhleli phaya kuba uneenwele ezigwaqa eziphotheneyo njengokuba ndisazi wayefanele ukuba abe uhleli kule sofa esongwayo ngoko ndandihleli phaya apho umzana uGram wayefanele ukuba uhleli khona kodwa ixhegokazi lalingekho phaya kwaye akukho xhegokazi endaweni ke ndahlala phaya kwaye umnumzana uEmil wanxiba idyasi yakhe ngoko ndazi ukuba umzana uGram uhambile kunzima kuxela ukuba uya kubuya nini na yabona kwaye ngoko ndazi nokuba ngumfazi uthe wafika ngoko umzana uGram uya kube engekho ke uyabona ukuba lolunjani uhlobo lwemeko endandikuyo kwaye ke mzana uEmil wathi mzana uBrenham ngaba uyafuna ukuhamba okanye mzana uBill ufuna ukuya ekhaya unandikuthabathe ndikusezantsi ekhaya ndathi hayi msekazi ndiyakulinda nje ukuba unangxaki ndandikuthile kuhlala phaya endlwini nje usana nomama nam kuba babe ngabantu abaselula bona yena wayenamalunga namashumi abini anesihlanu iminyaka ubudala ndicinga njalo kwaye ndandimalunga nobo budala bunye kwaye ndathi hayi nje ndiyakulinda ukuba unangxaki wathi kulungile mzalwana mzalwana uphila kwaye ke umama yahamba emgangathweni engawulawuleki kwaye zama ukulila nayo yonke into uyazi kwaye usana nje lubi kakhulu yabona nje lukhangeleka ngokungathi nangawuphi na umzuzu nje loluhlobo lokubamba umphefumlo walo olo hlobo lwam cwini leyo yayikukuphela kwento ekhoyo umphefumlo wawukulo kwaye kungekho nto babengenayo ipeniselini nezinto ngaloo mihla uyabona nje babebeka nje iplasta kubo nezinto ezilolo hlobo kodwa usana oluncinane lwalunazo iintsuku ezininzi kwaye zaziphelile uyabona okanye zihambile kwaye ngoko ndahlala phantsi phaya ndacinga bethu uba ugram uyahamba ugram wanxiba ityasi yakhe waze waqalisa ukuphuma ngomnyango kwaye wathi kwinkosikazi wakhe wathi ngoku siya kubuya nje emzuzwini ndacinga ow thixo ngoko kuya kufuneka ndihlale apha imini yonke kwaye mhlawumbi ubusuku bonke kwakhona uyabona ndilindele lo mbolo yintoni endinokuyenza kwaye ndakhangela ngaphandle ngefestile kwaye kusiza ngaphaya kwendlu kweza umakhulu wosana phaya kwaye ndiye ndafunda kamva ukuba yayingumakhulu kwaye wayenxibe indodo ndacinga lo nguwo nkosi ukuba ugram akaphumi ngomnyango ke yena wayesoloko esiza ngomnyango wangaphambili kodwa ngandlela ithile abazange ngqubazi kude kube ngoku kodwa waya emnyangweni ongasemva wangena ekhitshini kwaye wahamba ekhitshini kwencinci indlu yakudala kwaye njengokuba wayengena emnyango intombi yakhe yabaleka ngapha yaze yamanga kuba yayingumama wentombi uyazi yaze yamanga kwaye umzana ugram emva koko ngaba usana lungcono mama liyafa yaze yaqalisa ukuphaza ngolo hlobo nonina elila ngoko ndacinga ukuba oku nje kuya kusebenza ngoku ukuba ugram akaphumi kwaye ndaphakama kwaye andizange ndithethe kwanto uyabona nje ndalinga kwaye umzana ugram wajikela ndaye ndaphakama ukuze ahlale phantsi kwaye yena kwaye abo yayingabanye bezihlobo zakhe uyabona ke waqalisa nje ukulila naye waze wahlala phantsi kwisofa esongwayo apho ke kufanele ukuba uhleli khona ndacinga ngoku kuba ela xhegokazi lingeza njengapha ze lihlale phantsi kwesi situlo sibomvu kwaye ndabuyela emva emnyango apho umzana uemil wayemikhona enxibe ityasi kwayelungele ukuphuma kwimozulu ebandayo ngenene iqhwithelo lekhepo lubandayo kwaye nacinga kwaye ixhegokazi lihlale phantsi kwesi situlo kwaye ugram ahlale phantsi aze atshonise intloko yakhe phantsi kwaye umama usana abeke isandla sakhe ecangweni aze aqalise ukulila njengokuchanekileyo umbono kwaye inyenekazi elidala lahlala phantsi kwaye endaweni yokuba kube ziinyembezi ngokupheleleyo kwiindondo zalo lisuka ekubandeni kwakuzenze zaba nenkulu kwaye lafaka isandla salo kwityesi yalo encinci laze lakhupha itshefu encinci kwaye okanye ingxowana encinci laze laqalisa ukusula ezi ndondo mzalwana lowo yayinguwo ndathi kumnumzana uemil ndathi umnumzana uemil usenentembelo kum njengomkhonzi kakristu wathi ndenza njalo ngokuqinisekileyo mzana ubrenham ndathi ndinganixelela ngoku ndiyithethe ngaphambi kombono kwixesha elidluleyo yiloo nto kungazange kwenzeka uba usenentembelo kum hamba undizisele usana lwakho ow bebe ndawubona ukuba wawulungile ngoko iyabona hamba undizisele usana lwakho wathi ndiyakwenza nantoni na ondixelela yona ukuba ndiyenze mzana ubhila ndisoze ndoyike ukuluphakamisa kuba baluthabatha baluphakamisa wasuka wahamba umphefumlo walushiya ngokupheleleyo baluzisa usana oluncinci kum waluthabathela ezingalweni zakhe waluzisa kum waze wema phaya ndabeka isandla sam kulo ndathi nkosi buxolele ubudenge bomkhonzi wakho yabona ndiye ndathetha ngaphambi kombono wakho kodwa ngoku makhe kwazeke ukuba wena unguthixo wamazulu nomhlaba akubaka ngaphezu kokuba ndithethe oko usana oluncinci lwaphosa iingalo zozibini zajikela kuyise lwaqalisa ukukhwaza nokulila lusithi tata ndiziva kakuhle ngoku yabona tata nomzana uemil luyeke usana oluncinci lodwa luya kuba ziintsuku ezintathu ngaphambi kokuba ulushiye kuba kuye kwenza amanyathelo amathathu ukukhulula ndaye khaya naze ndakuxela oko ebandleni lam ndathi ndiyabuyela lowo yayingumvuli ndathi ngolwesithathu ebusuku phambi kwenkonzo ndiya phezulu phaya babe ngabantu abangamahlwembu saze sabenzela ingobozi yezinto ezityiwayo ukuba sizise kubo ke ndathi ndifuna ukuba nina nonke nihambe kwaye xana ndisiya phaya kwaye ndijikele ngentlu kwaye xana ndifikayo kuloo ndawo apho loo ndlu ikhoyo ndikhangele kwaye ndibone ukuba olo sana luncinci alunakuza lunqumleza emgangathweni na ngendevu encinci eyenziwe apho belusela khona ubisi lwetshokoleti okanye into edile yabona kwaye lubeke izandla zalo kwezam kwaye luthethe laa mazwi mzana ubhill ndiphile ngokugqibeleleyo olu sana luneminyaka emithathu ubudala ndikhangele kwaye ndibone ukuba oko akwenzeki na nkosikazi yam ngoku umidi kude ngaphambi kokuba sitshate ke waye kwelo gquba kwaye ilori ezeleyo yaya phaya bazihlalisa ngenxa zonke zendlu yabona ukuba bandibone xa nandandiqhuba ilori endala yenkonzo yenkampani yoluntu le ndandinayo ekhaya ngobu busuku. Ndandingenayo inqwelo mafutha ekuye yam izele iphela ngasemva nezinto yazi apho bendiyirhuqa khona ngaloo mini kwaye ndilungisa izinto. Ndandiyiqhubela ngaphambili ndayimisa ndinyukela evarandeni ndanqonkqoza ecangweni kwaye babengenazo iiragi kumgangatho omncinci omdala. Kwaye umama weza enqumleza emgangathweni wathi ngokuba ngumzana uBill ngolo hlobo kwaye abantu babekhangela ezifestileni ngelo xesha ukubona ukuba kuya kwenzeka ntoni na. Kwaye ekoneni udlalo yayile nkwenkwe incinci. Usuku lwesithathu ndema ndizange ndithethe kwagaba kwaye yeza ihamba ihamba emgangathweni yabeka izandla zayo ezincinci phezu kwezihamba. Yayisela ubisi lwetshokolethi indevu yayo encinci njengekunqumleza phaya suka kubisi lwetshokolethi yabeka izandla zayo phezu kwezihamba yathi, "Mzwana uBill, ndiphile ngokugqibeleleyo." Ngobo busuku enkonzweni ndayibalisa ndathi, "Kukho intombazana esisiqwala ndaweni thile leyo isweleyo." Ndathi, "Bantle, andazi ukuba ezi zinto zithetha ukuthini na, andinakunixelela." Kwaye ke ndandisebenza kwinkonzo yoluntu kwaye ndikhumbula ngenye imini malunga neveki emva koko ndaqalisa ukushiya isakhiyo ndaphumela phantsi. Umnumzana uHerb Scott uphila apha esixekweni kanye ngoku wayengumphathi wam kwaye ndaqalisa phantsi wathi, "Billy, ndathi ngaphambi kokuba uhambe ndinencwadi yakho apha leta." Ndathi, "Ulungile Happy, ndiyakuyithabatha emzuzwini nje." Kwaye ke ndaya ngaphaya ukuya kufumana omnye umsebenzi wam ndandikhangela. Ke ndaya ngaphaya ukuya kwenza omnye umsebenzi wam kwaye xa ndakwenzayo oko ndakhumbula laa ncwadi ndayandaza ndayithabatha ndayivula. Kwaye yathi, "Nomzana uBrenham othandekayo." Yabona, yathi, "Igama lam ndinguNeil, ndingunkosikazi uHarold Neil, siphila kwindawo ebizwa ngokuba yiSouth Boston." Kwaye wathi, "Singamawisile ngokholo kwaye kwenzeka ndafunda incwadi encinci leyo uyibhale ebizwa ngokuba uYesu Kristu ikwanguYesu namhlanje nangaphakade, incwadana encinci." Kwaye sasinomhlangano womthandazo endlini yethu ngobunye ubusuku kwaye sasivile ngawe ukuba unempumelelo ekuthandazeleni abagulayo. Kwaye wathi, "Nentombi exhwalekileyo eneminyaka elishumi elinesihlanu ubudala wathi leyo ilele kumandlalo wenkxwaleko." Kwaye ngandlela ithile andikwazi nje ukuyisusa engqondweni yam ukuba ndimele ukuba uze kuthandazela le ntombazana. "Unganceda uyenze loo nto owakho ngokwenene, unkosikazi uHarold Neil eSouth Boston eIndiana." Ndathi, "Yas, leyo yilaa ntombazana, yiyo leyo." Ndaya ekhaya ndaxelela umama wam ndabaxelela malunga nayo ndathi, "Leyo yintombazana." Kwaye ngoko ngobo busuku enkonzweni ndathi ebandleni ndathi, "Apha yila ndawo." Ndathi, "Ngaba kukho nabani na uyaziyo apho iSouth Boston ikhoyo?" "Kwaye umzana uGeorge Wright, nonke ndiqhelene naye." Wathi, "Mzana uBrenham ndicinga ukuba isezantsi emazantsi." Ekusuku olulandelayo abahlobo bam ababini kunye nenkosikazi yam leyo ngoku ikhoyo kunye nendoda nenkosikazi yayo abavela eTexas, igama labo lalinguBrace, uEd Brace, phila apha ezantsi ngoku, ezantsi kwiMilltown, umfama. Wayengumfama ngaphandle entshona kwaye wafudukela apho ukuba abe kufutshane nenkonzo. Kwaye ndandithandazele inkosikazi yakhe kwaye yayiphilisiwe kwimeko yesifo sephepha. Kwaye ke wayefuna ukubona oku kusenzeka ndahamba nahamba kwaye ubone ukuba kwenzeki nje kanye ngale ndlela. Ke nenekazi lalingakaze lawubona umbono unkosikazi uBrace. Ke unkosikazi wam wahamba nam kwaye umzana uJim Weishart wakudala omdala ndiyamkhumbula kwibandla phaya idikoni elidala wayefuna ukuwubona nje. Ndandinencinci endala inqwelo mafutha evuleke umntla kwaye ndabafumba bonke phaya. Kwaye saya ezantsi kwaseNew Albany kwaye ndafumana olu phawu aze ndafumanisa ukuba yayingeyoSouth Boston, yayiyiNew Boston. Ke ngoko ndandingazi ukuba ndiyephi ke ndabuyela phezulu eJefferson ndaze ndabuza umntu othile. Kwaye umntu othile waya eposini but iSouth Boston iphezulu ngentla kweHenryville. Ke ndenyuka ndaya eHenryville ndaze ndabuza phaya kwaye bathi jika ngale ndlela yayimalunga neshumi elinesihlanu leemayile emva ngaphaya kwala maqhina apho uya kufumana indawo encinci, uya kuqaphela, uya kuyiphosa. Watsho ngokuba ivenkile enye nje encinci eyivenkile ineposi yonke enye into kuyo South Boston ngaphaya kula maqhina. Kukho ishumi elinesixhenxe lamawaka lomlinganiso walo maqhina phaya yabona kwaye oku kungasemva ngaphaya kwawo ezindulini phaya. Ke sahamba saqhubeka sikhwela njalo kwaye konke ngaxeshanye ndaziva ngokungaqhelekanga ngenene. Emveni kokuba bendiqhuba iimayile ezintlanu okanye ezintandathu ndaziva ngokungaqhelekanga ngenene ndathi andazi bathi yintoni ingxaki. Ndiyakholwa ukuba lowo uthetha nam ufuna ukuthetha kum ke kuya kufuneka ukuba ndiyishiye inqwelo mafutha. Ke ndaye ndaphuma kunqolo mafutha, wayabafazi behlele emathangeni abafazi, uyazi na yonke into kuloo nqolo mafutha ayivuleke umntlancinci ndala. Kwaye ndaphuma kunqolo mafutha, ndaze ndajikela emva kunqolo mafutha, kwaye ndathobisela intloko yam phantsi, ndabeka inyawo lwam phezu kwebhampa. Ngasemva kwinqwelo mafutha kwaye ndathi bawusezulwini yintoni ubuya kuthanda kuba umkhonzi wakho ayazi kwaye ndathandaza kukho nto yenzekayo ndalinda imizuzu nje embalwa kwaye ndacinga ke yena ngokwesiqhelo apho kukho isihlwele esilolo hlobo kufuneka ndizahlule kwaye ke ndalinda imizuzu nje embalwa kwenzeka ukuba ndibe nokutsalekela ndakhangela ngaphaya kwenzeka ukuba ndicinga ke khangela apha nantsi le nkonzo indala ihlele apha ezantsi kwaye ukuba wakha wabase ibhanka Hill Church kwaye ndakhangela ngapha ecaleni ibhanka yeChristian Church kwaye kukho amatye engcwaba wendawo yokungcwabela kanye phambi kwendlu yenkonzo kwaye ndaya ngapha andathi ngoku nonke fumanani abo banobumba andizange ndibe kwelo lizwe ngaphambili ebomini bam andizange ndibe ngentla phaya naphi na ebomini bam kwaye ndathi nifumane loo magama namanani kwaye nize apha nibone ukuba oko akuyonto inye nanoko oku kukweli litye lengcwaba kwaye nantso apho yayikho njengokuchaneke leyo kanti ndathi yiyo leyo sisendleleni eyiyo ngoku ndathi leyo yayiyingelosi yenkosi yabona ndadlula kanye ngakulo kwaye ndingalazi ke ow ugqibelele kwaye ke sakhwela saqhubela phambili ngokuthe ngqo ndahlangana nendoda kwaye ndathi ungandixelela ukuba iphi South Boston mhlekazi yathi ubaleke uye kunene nasekhohlo yazi njalo ngolo hlobo kwaye saqhubeka sahamba ngemva komzuzwana sangena kwi ndaqaphela ndangena endaweni encinane kwaye yayinohlobo oluthile lelali encinci enjalo kwaye ndakhangela ndathi yiyo le kanye phaya ndathi phaya kukho phaya nantsi yalavenkile yelubhelu ngaphambili kwaye ndathi ngoku ndikhangele indoda iya kuphuma phaya inxibe ii-ovalo leziluhlaza ikhodroyi emhlophe okanye ikepusi yekhodroyi yelubhelu enendevu emhlophe kwaye indixelele ukuba ndiyephi na ukuba kunjalo ndingoyena mbalisi wamabali mkhulu kwaye ke bonke babelindile kwaye ndaqhuba ndinyuka phambi kwale ndawo kwaye kanye njengokuba ndiqhuba ndinyuka ngaphambili waphuma indoda enxibe isuti yeovalo lelihlaza kunye nekepusi yekhodro yelubhelu nendevu emhlophe kwaye unkosikazi ubrace waquleka kwinqwelo mafutha ewubona usenzeka ngolo hlobo ndimhlekazi umele kukundixelela apho uHarold Neil akhoyo yathi ewe mhlekazi yathi ingaba nivela emazantsi yathi ewe mhlekazi yathi niyidlulile malunga nesiqingatha semayile ezantsi endleleni nijike kwindlela yokuqala eyangasekhohlo ninyuke kwaye niyakufumana ishedi enkulu ebomvu kwaye nijike kanye phaya kulaa shedi ibomvu yathi yindlu yesibini ngasekunene kwakho njengokuba ujika unyuka laa mcamncinci unjengentlela yathi ewe mhlekazi yathi ngokuba yathi unentombi exhwalekileyo ingaba kanjalo yathi ewe mhlekazi unayo yathi inkosi iyakuyiphilisa kwaye indoda enkulu yaqalisa ukulila yabona ayizange yazi kwaye ke yayibandakanyiwe embonweni ayizange yazi ukuba yintoni eyayiqhubeka ndajika safumana unkosikazi uNeil eluhlobo oluvuselelekileyo kwakhona kwaye sanyukela phaya saya kungena phezulu eyadini saphuma kwinqwelo mafutha aqalisa ukungena aqalisa indawo kuya uyazi kuya kwindawo apho wayekhona kwaye kweza umfazi oselula onomzimba omkhulu emnyango ndathi nango apho akhoyo yabona kwaye ngoko wathi ninjani endathi unjani ndathi ndingumzalwana uBill oh wathi ndiye ndacinga ukuba unguye wathi uyifumene incwadi yam ndathi ewe nkosazana ndiyifumene wathi ndingunkosazana uHarold Neil ndathi ke ndiyavuya ukukwazi unkosikazi uNeil kwaye eli liqela nje elincinci elize nam ukuza kuthandazela intombi yakho wathi ewe ndathi ilungiselela ukuphiliswa wathi intoni yaza imilebe yakhe yaqalisa ukungcangcazela waqalisa ukulila ndathi ewe nkosazana kwaye andazi andizange ndema kulo mfazi ndahamba ndehla ngeholo kwaye iqela lam lindilandela xana ndavula umnyango ngasekunene kweholo enkulu endala yasemaphandleni ekhaya ndavula umnyango kwakukho olubhelu eendaba okanye amaphepha alubhelu eludongeni imifanekiso ebomvu umqondiso thixo sikelela ekhaya lethu ibhedi endala yobhedu istofu serhasi hleli ngasekhohlo kwam kwaye kukho ibhedana encinci ihleli phaya kunye nale ntombazana ekhangeleka njengenkwenkwe ilele kuyo ngoku into ethile yenzeka ndandiphezulu ekoneni yegumbi ndibukele umzimba wam usiya kula bhedi kwaye ndabeka izandla zam ukunqumleza isisu sayo kanye ngale ndlela inkosi iyajongayo kwaye xana ndakwenzayo oko xana unkosikazi uNeil wangena egumbini waze wayibona loo nto wehla waye emgangathweni kwakhona waquleka ukufeinta luhlobo lomntu obuthathaka kwaye waquleka emgangathweni kwakhona kwaye umzalwana uNeil wayezama ukuncethana naye kwaye umzalwana uJim omdala emiphaya esithi mayisikelelwe inkosi ebambe izandla zakhe kunye ukuba beniyazi indlela awayesenza ngayo ke ngoko ndakhangela kuloo nto ndaze ndayibona loo nto kwaye ndabeka izandla zam phezu kwayo okanye ukunqumleza isisu sayo ngolu hlobo ndathi nkosi ndikwenza oku ngokomyalelo wokuba oko endicinga ukuba uThixo undixelela ukuba ndikwenze kwaye malunga nelo xesha waqalisa ukulila waze waxhumela phezulu kwaye wabesandula kumisa unkosikazi uNeil ngeenyawo zakhe wayesele evukile ukusuka kuxinzeleleko lwakhe lokuquleka. Wayaqala intombazana eyatsibayo ukusuka ebhedi nako kwenyuka umlenze wempahla yayo yokulala emlenzeni wasekunene kanye njengendlela leyo eyathi yaboniswa ngayo embonweni. Kwaye kwakukho elaa dolo lingqukuva lentombazana endaweni yenkwenkwe. Kwaye waya phantsi unkosikazi Neil kwakhona kufeint, yabona waquleka. Eso yayisisihlandlo sakhe sesithathu ukuquleka kufeint. Yaza loo ntombazana yaphuma phaya kwela gumbi kwaye yangena egumbini layo lokunxibela ilila, yaze yanxiba ingubo yayo ende yabuya yeza ihamba ikama iinwele zayo ngesayo ngeso sinqwele. Kwaye esinye isandla sayo sasingqwelerhekile kananjalo kwicala ngasekunene ikama iinwele zayo ngeso sandla sinqwelerhekileyo. Tshatile inegquba labantwana, igama layo andilazi ukuba igama layo lingubani ngoku, kodwa abakwaNeil nabani na angakuxelela Harold Neil. Kwaye oko imibono inyani ndingakubeka oko kwaye ndikuse kubantu abo abaya kwenza umqulu weencwadi wezinto ezinjalo ezenzekileyo ngoku. Leyo inyani mzalwana uVeyi. Ndiyakusilela ndingumntu, ndisilele nje indawo yokuqala kwaye ndisesona silusizana isibambiso ekubeni ngumkhonzi kaKristu. MERREUL uphindwe kabini. Ingaba oko kukuphelela koko kukhoyo abangoku. NAILBRACE uEd Brace, uGraham GRAHAM, SNE UL uphindwe kabini ING.